Roman ko'en surawol sappo e didi. Gam majum bandiraɓe am, gam yurmende maunde nde Allah holli en, imitoro on, kokke Allah ko'e moɗon bo shakkiri shiryandi gam kugal makko, beldanaindimo ɓernde. Non woni no hani mauniniron Allah. To on jaɓu nyumo moɗon warta iringo yimɓe ɓe tokka Yesu. Amma ale Allah mo'ina jonde moɗon, inyumol moɗon, gam paamon ko o yiɗi ngaɗon, wato ko woɗi, iko welnantamo ɓernde, ino njoɗortoɗon jonde kewnde. Gam shahuɗum Allah hokkiyam, imi wi'a komoye moɗon, to hoshya hoore muɗum ko ɓuri no hani. Amma komoye faama no hoshiri hoore muɗum, komoye hoshya hoore muɗum ko fottidi e hoolaaki Allah, ki Allah hokkimo. En godi jokkoɗe ɗuɗɗe e ɓalli meɗen, nden konde e jokkoɗe e wodi kugal muɗum. Non ma, konde en yimɓe ɗuɗɓe en garti bo ɓandu go'o, gam en koolaki Almasihu. En fuu en jokkotiri, no jokkoɗe ɓandu jokkindiri. Allah hokki komoye meɗen dokke feere feere. To dokkal meɗen ɗum waɗuki annabaku, sey ngaɗen ɗum no fottidi e hoolaaki Yeesu, ki ngooduɗen. Ɓe o hokki dokkal walluki, sey ɓe mballa. Ɓe o hokki dokkal ekkitinki, sey ɓe ekkitina. Ɓe o hokki dokkal sembiɗinki woɓɓe, sey ɓe shembiɗina ɓe. Ɓe o hokki dokkal hokkuki shahu, sey ɓe kokka ɗum e ɓernde go'o. Ɓe o hokki dokkal ardaare, sey ɓe ngaɗa hakkiilo maɓɓe dow ardaare nden. Ɓe o hokki dokkal yurminanki yimɓe, sey ɓe njurminana ɓe nder belɗum ɓernde. Kolle yimɓe yidde nde goonga. Nganye ko iri ndeye halleende. Njoge ko wooɗi sembe. Njogootire, ngiɗindire bo bandiraaɓe. Kokke yimɓe mangu bo ɓe ɓuri on. To on alu tokkuki joomiraawo moɗon feewa, amma kuwaneemo e ɓernde go'o. Nane belɗum gam kammunde nde ngooduɗon. Munye nder torraaji ɗi njaroton. Ngaɗe ka waɗuki do'aare koo ndeye. Shendide ko ngooduɗon e yimɓe Allah giɗuɓe walleeki. Njaɓe hoɓɓe nder gureeje moɗon. Mbarkiɗine torrooɓe on, mbarkiɗineeɓe to on laanuɓe. Nande belɗum inanoɓe belɗum, mboyde e boyoɓe. Njoɗe jonde jam hakkunde moɗon. To on maunin ko'e moɗon, amma kaute ko'e moɗon e yimɓe ɓe ɗum hoccinaaɓe goɗɗum. To on koshu ko'e moɗon, bo on ɓuri yimɓe koriiɓe faamu. To on ngaato halleende e halleende, amma paame gam ngaɗon ko komoye yi'ata ɗum boɗɗum. Ngaɗe ko mbaawoto waɗuki to ɗum waɗoto, njoɗo doɗon jam e komoye. Higoɓe an, to ɗum waɗani on ko halli, to on ngatano ko'e moɗon. Amma ale Allah watano on e monnere maako, gam ayare wi'i. Joomiraawo wi'i, min woni gatotoɗo, mi watoto. Wonde ayare wi'i, to ganyo maɗa inana welo, hokkumo ko o nyamata. To imo nana ɗonka, hokkumo ko o yarata. Gam ta waɗi non, ɗum wartay bo a moftanamo dosye hiite dow hoore makko. Ta alu halleende heɓa jaalorgal dow maɗa, amma heɓu jaalorgal dow halleende laawol waɗuki ko wooɗi.